have a fan screen fail, I know he called.
Nimefaula kambiri, nimekula kwila ndine. Kuma nipe mpa baby, please don't give up on me. Pena nimatapwa nane mwine. Nape fufulu fulu, kuma nipe mpa mami. Please don't give up on me. I promise I will love you better. Nga ni kuchinja niza jinja for you. Please don't give up on me. I will love you better. Na ni kuchinja ni za chinja for you.
Alpha,
please don't give up on yeah. me.
Nyuma kamba vili fonse ni kapwira otuka. Mavuto yali yanga ni pasai weka fukwa. Pressure, dine we ni kufaka mustresi. Yonse usautena na mami stressi. Muntu aliense penangu wa masova. Nchila zika pakisa penangu wa masova. Pati nili wili mkuchinja. Chika menda cheni kangachove kekanjinga. My mistakes yonse ni yafake muright. Love life yatu tiicha eri right. Usini faka koma ningi na muma prayer. Chika choke chivanda cha upulea. Nisiva pena sini mangala fair. Sima fikapo ye ni makupasa kea. Nifuno kala na iwe paka na kuma petyo. Baiva leko bachama fela bama zeto.
Nima faula kambiri, nima kula kwila ndine. Kuma nipe mpa baby, please don't give up on me. Pena ni matapwa nane mwine. Nape fufulu fulu, kuma nipe mpa mami. Please don't give up on me. I promise I will love you better. Nani kuchinja ni za chinja for you. Please don't give up on me. I promise I will love you better. Nani kuchinja ni za chinja for you. Please don't give up on me.
Tenga maspana yose unilungise. Chosa na mutima na kupasa ka ubise. Na faula vambidi na fomela milandu. Na vantuvena teya basula mumazandu. Pati nili chefiti so na ipishamo. Mulungu ndiasi vafene na kupitisamo. Fiki simini nkale personal person. Bonse vapisha ini personal lesson. Ufule momu jamu na valika. Theni umende momu jamu na vulika. Tiambe new chapter. Jambo ya kutiala tichose pa chapter. Nisiba fapakisa famene ni kupempa. Vina viku kweze kila kocha pema tempa. Dine mundu wako nipange mwe ufunila. Kuti nizichita vintu mwene ufunila.
Nima faula kambiri, nima kula kwila ndine. Kuma nipe mpa baby, please don't give up on me. Pena nima tapwa nane mwine. Nape fufulu fulu, kuma nipe mpa mami. Please don't give up on me. I promise I will love you better. Nani kuchinja ni za chinja for you. Please don't give up on me. I promise I will love you better. Nani kuchinja ni za chinja for you. Please don't give up on me.
Matumbo ya chikatia. Vena heron ya tupuanchi. Mr. Saga, let's go get him.